Genesis 28, verse 1. U-Isaka wambiza uJakobe wambusisa wamyala wathi kuye, awukuthatha umfazi kuwa madodakazi aseKhanani. Verse 2. Vuwa uye Padani Aram endlini kaBhetuweli, uyise kaNyoko. Uzithathele khona umfazi kuwa madodakazi kaLabani, uNyoko Lume. Verse 3. Unkulunkulu uSomandla makakubusise, akuchumise, akwandise, ube izizwe eziningi. Verse 4. Akuphe isibusiso sika-Abrahama wena nenzalo yakho, kanye nawe udle ifa lezo lokugogobala kwakho, uNkulunkulu amnika lona u-Abrahama. Verse 5. U-Isaka wayesemukisa uJakobe, waya ePhadani Aramu, kuye uLabani indodana kaBhetuweli umAmramu, umfowabo kaRebekha unina kaJakobe no-Isawu. Verse 6. U-Isawu bona ukuthi u-Isaka umbusisile uJakobe wamthuma ePhadani Aramu ukuyothatha khona umfazi, nokuthi lapho embusisa wamyala wathi awukuthatha umfazi kuwo amadodakazi aseKhanani. Verse 7. Nokuthi uJakobe walalela uyise nonina waye ePhadani Aramu. Verse 8. Khona Isaka wabona ukuthi amadodakazi aseKhanani mabe emehlweni ka-Isaka uyise. Verse 9. Waya u-Ishmayeli wathatha uMahalati indodakazi ka-Ishmayeli, indodana ka-Abrahama, udadewabo kaNebayoti, abe ngumkakhe kanye nabafazi ayesenabo. Verse 10. UJakobe wayesemuka eBherisheba waya eHarana. Verse 11. Wafika endaweni ethile wahlala khona ubusuku bonke. Ngoba ilanga laselishonile, wathatha elinye lamatsha leyo ndawo, walibeka phansi kwekhanda lakhe, walala kuleyo ndawo. Verse 12. Waphupha, bheka, nanko umkhwelo umiswe emhlabathini, isihloko sawo sifinyelela ezulwini, nezingelo zikaNkulunkulu zehla zenyuka kuwo. Verse 13. Bheka uJehova waye emngaphezu kwawo, wathi, "NginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo, noNkulunkulu ka-Isaka, lelizwe lele kulo ngiza kulinika wena nenzalo yakho." Verse 14. Inzalo yakho yakuba njengothuli lomhlabathi. Wena usabalale ngasentshonalanga, nasempumalanga, nasenyakatho, naseningizimu. Ngawe nangenzalo yakho yakubusiswa emndeni yonke yomhlaba. Verse 15. Bheka, nginawe, ngiyakukulondoloza nakuphi lapho uyakhona. Ngiyakubuyisela kulelizwe ngokuba angikukushiya ngingakakwenzi lokho engikushilo kuwe. Verse 16. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni bakhe wathi, "Imbala uJehova kule ndawo, mina ke bengingakwazi." Verse 17. Washawa luvalo wathi, "Yeka ukwesabeka kwale ndawo, akusikho okunye, yindlu kaNkulunkulu kuphela, yisango lezulu." Verse 18. UJakobe wavuka ekuseni, walithatha itsha belibeke phansi kwekhanda lakhe, walimisa laba yinsika, wathela amafutha esihlokweni salo. Verse 19. Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi yiBhetele. Kuqala igama lomuzi laliyiluze. Verse 20. UJakobe wenza isithembiso wathi, "Uma uNkulunkulu eyakuba nami, angilondoloze kule ndlela engihamba ngayo, angiphe isinkwa sokudliwa nezingubo zokwembatha." Verse 21. "Ukuze ngibuyele endlini kababa ngokuthula, khona uJehova uyakuba uNkulunkulu wami." Verse 22. "Nanelitshe engilimise libe yinsika liyakuba yindlu kaNkulunkulu, nakukho konke uyakungipha khona ngiyakukunika okweshumi."